Kusubiza sifuke Jackie Chan, kocha angu mtima my queen.